Ikibazo cy'ubushomeri mu Rwanda gikomeje kuba ndanze kandi kiriganza mu rubyiruko. Ibi byigaragaza cyane nk'iyo hari abakeneye umukozi ku mwanya runaka ugasanga babarirwa mu majana nibo banditse bawusaba. Kuri iyi nshuro mu gikorwa ngaruka mwaka cy'umujyi wa Kigali cyo guhuza abashaka akazi n'abagatanga byabaye cyo kimwe. Ku bigo by'abikorera 60 byari byiteze kwakira ababigana 800 basaba akazi, byageze mu masaha yine za mu gitondo imiryango ibiri binjiriragaho babarura abayinga yingo mubare. Ku mastandi y'ibyo bigo hagaragaraga urujya n'uruza rw'abantu bitwaje imyirondoro yabo basaba anuza ngo bumve niba bujuje ibisabwa kubona akazi, barangiza bakayisiga bagakurikizaho gutegereza kuzabahamagara. Uyu warangije amashuri ya kaminuza mu mwaka ushize wa 2015 aravuga ko yizeye ubu buryo bwo guhura n'abashobora kumuha akazi.
Kizere ndagifite kuko ndagenda nsura ama kampani zatandukanye, ntabwo 100% navuga ko ndi butahe nkabonye, ariko nigana kaminuza ni event mu buzima mbonye ihuza abatanga akazi n'abagashaka. Univano ntaguzi ikiri buvano.
Hari nabaje gushaka akazi muri zinzira bagaragaza ko bataye ikizere kubera imyaka ishize basiragirana n'inyandiko zisaba akazi.
Kanje amaze imyaka 9 amaze kwiga nza amashuri yisumbuye 6 komerisi ya comptabilité, shaka akazi sinakabona ngaho ko nongeraho iry'imyuga nigo umwaka umwe by'amahoteli ugeze uyu munsi sindabona akazi, urumva ko ryo cyanzanya
imyaka 9 rimwe na rimwe ushobora gusanga mu mwaka umwe watse nk'akazi inshuro zirenze nk'icumi. Wowe watse akazi nk'inshuro zirenga muri iyo myaka 9?
Inshuro nyinshi ku buryo nkabona biramenda kandi bikamena ntaho nkura ndepoza simbo igisubizo tini yumve no ku rutonde rw'abagizakora wende ikizamini kandi impapuro zibazaguza amafaranga. Hari nawo akumvuka buti ndumva amashuri nize ndumva atari nayo basaba, biba ngombwa konje kongera iryo nyiriyo ry'imyuga ntiwenda rizagira icyo rindengeraho. Niga iby'amahoteli nabyo mbyiga umwaka umwe, ako none narimaze umwaka ntarabona akazi.
Ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buravuga ko iyi gahunda yo guhuza imbona nk'ubona batanga imirimo n'abayishaka ifite inyungu ku mpande zombi mu rwego rwo kugabanya ubushomeri. Madame Monique Mukaruriza ni meya w'umujyi wa Kigali.
Ureyo bahuriye hano bahujwe n'umujyi wa Kigali bituma abafite ubumenyi barimo gushaka akazi bashobora guhura nyine n'abakoresha bombi, abashaka akazi bakabona n'abashaka abakozi bafite ubumenyi, navuga ko buri wese abyungukiramo.
Abirutse ku kazi imyaka myinshi bavuga ko kuri ubu mu Rwanda bitoroshye kukabona, zimwe mu mpamvu batunga gatoki ni ruswa ishingiye ku bimenyane.
Urugero rumwe navuga naturutse mu Gakenke, ariko randi twajya gukora ibizamini bite n'ahantu waturutse n'ukuhugaragara n'ukumeze kuhinjira bikabigoranye. Hari abantu bari hasi n'abari hejuru, abari hejuru bazakuma kuba hejuru rero.
Cyane cyane usanga wenda nk'abantu bikorera ku giti cyabo bafite amakampani, usanga aho kugira ngo nabite kuri karte bashaka y'umukozi wenda babangaje ugasanga wenda barakurikira ikene wawe bikene biki kugira ngo ajye gutanga akazi ku wundi muntu, birasaba kugira ngo abene wabo yabarangije abone gutanga akazi.
Iyo udafite umuntu ugusuritse cyangwa ukuzi cyangwa se wenda ukundi kuntu bimeze ntabwo bipfa koroha, birashoboka ariko ntibipfa koroha.
Ubushakashatsi buheruka mu 2015 bw'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare bugaragaza ko abashomeri biganje mu rubyiruko cyane mu mijyi, ko mu mujyi wa Kigali honyine hari abantu 11% batagira akazi. Nk'abarangiza amashuri makuru na kaminuza ku bw'ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare bari kumuza ndengwa 13%. Ubu bushakashatsi bugaragaza ko mu gihugu hose ubushomeri buri kuri 2%. Ni mpuzandengo ihangayikishije ubutegetsi kandi bugaragaza ko bwiteguye guhangana n'ikibazo. Ubutegetsi bw'u Rwanda bufite intumbero k'umunyeshuri urangije kaminuza akabona ibyo yize bitamubeshejeho yasubira inyuma akagana amashuri y'imyuga. Bwana Samuel Muhirwa n'umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'abakozi ba Leta n'umurimo mu Rwanda.
Ubushakashatsi bwakozwe muri Skills bwagaragaje ko ku isoko ry'umurimo hafi 70% y'abantu bakenewe bakagombye kuba bafite ubumenyi ngiro bavanye technical and vocational skills. Kandi wajya kureba kaminuza nyinshi ibyo sibyo bigisha, bikaba ariyo bigaragaza icyo cyuho cy'abantu benshi basohoka mu za kaminuza ntibahite babona akazi. Ariko Leta icyo yakoze, yashyizeho icyo twita reconversion program, aho babandi babonye ubumenyi muri ibyo natanze mu rugero bashobora guhabwa amahirwe yo kongera ubumenyi mu bumenyi ngiro. Niba ufite degree muri management, birashoboka ko ushobora kwigishwa kubaza, gusudira n'ibindi byenda kumera nk'ibyo.
Kugeza ubu Leta y'u Rwanda ivuga ko ifite ubushobozi bwo gukoresha 2% to 8% bagakoreshwa n'ibigo by'abikorera, naho ko 90% bo babarizwa mu mirimo itagengwa n'amategeko izwi nka secteur informel mu rurimi rw'Igifaransa. Intumbero y'ubutegetsi bw'u Rwanda no guhanga imirimo mishya buri mwaka 200,000 idashingiye ku buhinzi, ariko kugeza ubu ntibirashoboka kuko mu mwaka ushize 2015 Leta y'u Rwanda ivuga ko yahanze imirimo 146 ehakabagira ubusa. Ijwi rya Amerika, i Kigali.